This is the dedication song for you, my only and my beautiful woman. Listen, special song for you, and I will never leave you alone. Every day I feel to be near of you. Love me, me I love you. Love, Jack.
Say this with
being a fighter.
Naogopa kukuchezea, wakanitupia fezea. Meno wako dahali, sipendi ukaja kulia. Mengi lafanya juu yako, baby, oh. Kwako kula kiapo, zaili kwangu moyoni. Kama mapacha tubebana, kivyo vyote tuendane. Kama mapacha tubebana, kivyo vyote tuendane. Amini mami, sitaki upotee. Indo dunia, utakuja jutia. Chunga mama mapenzi, tawa haya. Chunga baby mapenzi, hey, yeah.
Sitamani uende mbali na mimi, baby. Sitaku kae mbali na mimi, baby. Sitamani uende mbali na mimi, baby. Sitaku kae mbali na mimi, baby.
Kusema na kupenda sikosei, namaanisha mpenzi. Najitaji upendo wako wa dhati, toka moyo. Mpenzi, najotaji upendo wako wa dhati, toka moyoni.
Navyo kupenda sijaona mwingine wa kutokea. Moyo wangu ushoshika na kwako nishajifia. Nembo yake na kupenda na kwako nishajifia. Shika, kamata, kwako sitobanduka. Ntakupa mapenzi bora na sobora mapenzi. Nipende, nitunze na wifazi rangu pensi. Nipende, nitunze na wifazi rangu pensi. Na utunze rangu pensi.
Sitamani uende mbali.
Menifanya nipoteke kwa penzi unonipatia. Bato nangu wananicheketi kwako nimeshikika. Kikwe umeniteka na kwako sitobanduka. Chakwa seme kuchoka wakalale. Upendo wako dema mpaka milele. Mapenzi kwako dema mpaka milele. Sijuti kwa na wewe hilo mpenzi ulelewe. Kama penzi takwenzi kipenzi usiwe mchokozi. Sogeza zako ripsi nishike hizo dimples. Sogeza zako ripsi nishike hizo dimples. Yeah, nishike hizo dimples. Yeah, Kingstar, the passion, H-Waxi, Dinga Fighter, yeah, same Tasha, ah.